Perfect Music.
Dayo
Za on the beat.
Ile thamani ya mapendo lokuwa hidi leo ni nayo. Nakumbuka ile juzi likuliza yule ni nani ukanichunia. Mina moyo maradhi nifanye nini unamene. Usijeni bebesha mzigo kama punda. Then ukamua kondoko kanacha. Moyo maradhi, moyo simas. Usijana washenzi kuwena uwezi. Usijeni bebesha mzigo kama punda. Then ukamua kondoko kanacha. Moyo maradhi, moyo simas. Usijana washenzi kuwena uwezi. Owe fanya vibaya sutani. Utamvisha kitanzi shingoni. You're my only one. You're my only queen. Baby nataka kuwa nawe forever. Say I love her, come over, don't give her.
Sinibali.
Mina waza kuwa nawe. Na kupenda unielewe.
Kimbi.
Mina waza. Kusema nisha sema tena maneno matama so kuisha. Like sugar. Naomba unisikize ninayosema. Nipe nafasi ya moyo nipate hema. Na misi sauti yako pale sipo kuna. Bila kufanya hivyo mwenzi siwezi pona. Labu miski dalipo. Mwenzi yo misi lali.
Unajua.
Na silibai show. I love you baby.
Sijuzingua.
Napo miski dalipo. Mwenzi yo misi lali.
Unajua.
Zile by show. I love you baby. Hey yeah.
Hey.
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 I wanna be forever. Are you stuck with you? Hey. Mikono tisa MLT Inc.
Sat on the beat.